uthando lethu luyophelela phi ntombi laba lona luyophela ocingweni funa ufunyelana kimi bambe isandla sami ntombi mina ngithi ungowami baby wena ungowami ntombi laba uthando lethu luyophelela phi ntombi laba lona luyophela ocingweni funa ufunyelana kimi bambe isandla sami ntombi mina ngithi ungowami baby
Sonezindlebe ngihlebele kunini odali bengibelese hliziyo yami ifuna we sonele odali ke ngiqabule uthando yijo ngikezele ntizwa manginawe nje kuphelele uthando yijo ngixuthu noskuskus manginawe simthebele ungowami dali kaluhlale nami ungayeki mama hlale ngaphandle ngiziwa amakhaza ungowami dali kaluhlale nami ungayeki mama hlale ngaphandle
uthando lethu luyophelela phi ntombi laba lona luyophelela ocingweni funa ufunyelana kimi bambe isandla sami ntombi mina ngithi ungowami baby wena ungowami ntombi Uthando lethu luyophelela phi ntombi laba lona luyophelela ocingweni funa ufunyelana kimi bambe isandla sami ntombi mina ngithi ungowami baby